La la
la la hona shwa la le wile yo 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 mi iriti
miriti ya
usi Oh, when I'm ready, and I told you, oh.
le rona ha uyo ke motsepileng ke tsepile wena ntate ke tsepile wena Jehova kola le rona la la rona elele ba tsamaile ba moholo nkosana ba tsamaile ba auspuleng ai ke tshepile wena Jehova tola le hona ba ke ne ke ba tshepile ba tsamaile ai ba tsamaile bo Simon Mapela bo ntata rona tola le hona ye ba tsamaile bo tateke kana dinatla tsena re di tshepile.